waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Tirada dadka Australia ugu dhintay xanuunka coronavirus ayaa gaaray 63 qof. Haweeney 60 jira ayaa ku geeriyootay Canberra, waxaana ka mid ahayd rakaabkii markabkii dalxiiska ee loo bixiyay Ruby Princess. In ka badan 6,400 Australian ayaa ilaa hadda laga helay xanuunka, balse 56% waa ay ka soo kabsadeen. Waxaa laga helay xanuunka 50 qof 24 saacadood ee u dambeeyay. 77 qof ayaa ku jira xaalad degdeg ah oo isbitaalada ku sugan, iyadoo 43 ka mid ah neefta lagu siinayo mashiino. Ku xigeenka sarkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka dalka Australia, Dr. Nick Cotsworth, ayaa sheegay in inkastoo ay adag tahay, haddana dadka looga baahan yahay inay sii wadaan tallaabooyinka lagu xakameynayo xanuunka sida kala fogaanshaha iyo nadaafadda. Adduunka intiisa kalena ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa qaaday caabuqan, in ka badan 126,000 ayaana u dhimatay. Maraykanka ayaa tirada ugu badan ee rasmiga ay ku dhimatay, iyagoo dhaafay 24,000 oo qof. Ururka macallimiinta Queensland waxa ay ku booriyeen ra'iisul wasaare Scott Morrison inuusan faraha la gelin dooda ku aadan waxbarashada, kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in iskuulladu ay furnaadaan. Mr. Morrison ayaa ka codsaday macallimiinta Australia inay fasallada sii furaan, isagoo intaa ku daray inuu fahmayo khatarta jirta. Gobolka Victoriana, teermka labaad ee iskuulada ayaa bilowday maanta oo Arbaca, laakiin ardada intooda badan waxay casharada ku qaadanayaan dhanka online-ka iyagoo guryahooda jooga, inkastoo shaqaalaha loo bixiyay kuwa furinta hore caruurtoodu ay iskuulada tagi karaan. Fariin lagu baahiyay baraha bulshada ayuu Saaka ra'iisul wasaaruhu ku sheegay in isagu waalid ahaan iyo hoggaamiye ahaanba uu fahmayo macallimiintu shaqada muhiimka ah ay hayaan.
And as we adapt to the impact of COVID-19, the next few months will bring incredible changes for our education system.
Inta aanu la qabsanayno saameynta COVID-19, dhowrka bilowd ee soo socda isbeddel weyn ayaa ku dhacaya nidaamkeena waxbarasho. Isbeddel ayaa ku dhacaya waxbarashada caruurteena, khatar weyn ayaana jirta. Arday badan waxay wax ka baranayaan, ayuu yiri dhanka online-ka. Wasiirka waxbarashada Dan Tehan ayaa sheegay in qalab nadaafadeed oo dheeraada oo iskuulada la siiyo iyo waqtiga bareega la qaato oo la kala duwo ay yihiin qodobo muhiim oo macallimiinta ammaankooda lagu sugi karo.
As school begins to resume for term 2, it's happening in Victoria this week, it'll happen in Queensland and the NT next week.
Iyadoo iskuulada teeramkii labaad ay bilaabayaan, gobolka Victoriana ay iskuuladu furmayaan asbuucan, Queensland iyo Northern Territory asbuucyada soo socda, iyadoo gobolada kalena ay ku daba xigaan. Markaad la hadlaysaan maamulayaasha iyo macallimiinta, fadlan u joogsada oo ugu mahad celiya shaqada fiican ee ay hayaan, ayuu yiri wasiirku. Dhanka wararka dibaddana, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu joojinayo qarashka ay dowladdiisu siiso ururka caafimaadka ee qaramada midoobay ee WHO loo yaqaano, isagoo ku sheegay sababta inay qarisay sida faafidda cudurka COVID-19 ee dalka China uu u weynaa ka hor inta uusan ku fidin caalamka intiisa kale. Mareykanka oo ah dalka saddexaad ee adduunka ugu dadka badan ayaa tiradii ugu badnayd caalamka hadda ay ugu dhinteen xanuunka COVID-19. Waana dalka lacagta ugu badan siiya hay'addan qaramada midoobay ay leedahay WHO. Sida uu sheegay Mr. Trump, WHO ayaa hor istaagtay in faafidda cudurka la shaaciyo, isagoo intaa ku daray in markaasi go'aankoodu uu dalal kale saameeyey.
The delays the WHO experience in declaring a public health emergency cost valuable time.
In WHO ay ka dib dhacday inay ku dhawaaqdo xaalad degdega oo caafimaad, waqti badan ayaa ku lumay. Waqti badan waxaa lagu lumiyey dib u dhac in kooxo khubaro oo caalami ah loo xilsaaro inay baaraan faafka xanuunka. Sidaas ayaan rabnay inay sameeyaan. Awooddarada ay WHO ku heli weyday sambalo caabuqa ah waxay dhaafisay saantiistayaasha macluumaad aad muhiim ugu ahaa. Go'aanka madaxweyne Trump uu lacagta uga jaraya WHO ayaa imanaya iyadoo barasaabiyo dimuqraadi iyo kuwa jamhuuriya ay ka digeen hadal ka soo yeeray madaxweynaha oo uu ku sheegay inuu awoodda ugu dambeysa leeyahay marka laga hadlayo goorta iyo sida dib loo furayo dhaqaalaha dalka, kadib dhowr asbuuc oo lagu jiray kala fogaansho bulsho oo adag. Mr. Trump ayaa isniintii sheegay inuu go'aanka u dambeeya leeyahay marka laga hadlayo sida looga jawaabayo coronavirus. Laakiin hadalkiisa ayaan waafaqsanayn dastuurka, waxaana markiiba diiday khubarada dhanka sharciga iyo qaar ka mid ah barasaabyada oo ay ku jiraan kuwa jamhuuriya oo ay isku xisbi yihiin madaxweynaha. William Howell waa madaxa waaxda culunta siyaasadda ee jaamacadda Chicago, wuxuuna sheegay in hadalka madaxweynuhu uu xataa liddi ku yahay go'aan qaadashadiisa ku saabsan mas'uuliyadda uu uga jawaabayo dhibaatada caafimaad ee hadda jirta.
You see this contrast between on the one hand claiming absolute and unfettered authority and on the other hand saying it's not all my fault, it's other people's fault. It also stands in marked contrast to
waad u jeeddaan sida ay isu khilaafsan yihiin labada hadal ee muamarka hore e uu ku leeyahay anaa awoodda u dabaysa leh oo laygama daba hadli karo, dhanka kalena uu leeyahay qaladka anigu malihi ee dad kale ayaa leh. Waxay sidoo kale liddi ku tahay nidaamkeena awood qaybsiga oo markii awood laysku qabto waa la qaybsadaa, mana aha madaxweynaha oo keliya cidda iskaala markaasi awoodda. Ma jiro qof keligiis awood u leh inuu wuxuu doono ka sameeyo arrimaha dawladda.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.